dusingira kuma natwe dusingira ku makuru duhabwa, ariko ntabwo twashobora kubyandika tutabaje kubyitondera. Ibyo twanditse rero nibyo, nk'uko twabivuze abantu barashwe. Tubabaje cyane nuko baraswa nk'impunzi, ariko twebwe ibyo babakorera tubona ari ibintu bakorera inyamaswa, ntabwo ari kuri biremwa muntu byagombye gufatwa nk'abahiga impongo ku musozi ugenda urasa abana, abagore, ibintu nk'ibyo. Noneho abantu bagakangisha ngo ntabwo ngo HCR ngo yabitayeho, ubwo itabitayeho ngo ibahe aho batura, ubwo ngubwo ngo ni abantu ngo bitwaje intwaro ngo zo kujya gutera u Rwanda. Ibyo ntabwo ari byo. Ntabwo abantu batera u Rwanda, niyo batera u Rwanda byagombye gukorerwa mu nzira y'umuco ndetse igaragara. Abantu ari abantu b'abasirikare barwanya, ari ukurwanya abantu b'abagore, abana, ibimuga, abasaza. Iyo ni amahano. Sinzi rero niba hari ibisobanuro tugomba gutanga. Twebwe twabikoze kugira ngo iyi miryango ibeshya u Rwanda, ikabeshya Abanyekongo ko yaje gutabara nk'abo bango ba MONUSCO n'abandi nk'abo, bari bafite n'ababashyigikiye. Kuko ntabwo nabura kuvuga ko ubutegetsi bw'i Kigali nabwo bubishyigikiye. Abo tuvuga rero barwanya abo bantu ntabwo ari Abanyekongo, ni Abanyarwanda bambaye imyenda y'Abanyekongo. Kagame yumvikanyeho na mugenzi we ko bagomba kubafasha kugira ngo birukane abantu babateye. Iki kibazo ni ukugiteye.
Ibyo byo kwambara imyenda y'Abanyekongo, Abanyarwanda kwambara imyenda y'Abanyekongo, mubizi mute?
Tubizi, tubibwiwe n'abandi. Ariko ntabwo Kagame ari ufite ba maneko wenyine, natwe dufite abacu noneho. Ntabwo ari ibintu duhimba, ni ibintu tuba dufite ibimenyetso bigaragara. Ntabwo twavuga ngo kanaka uyu nguyu ngo tukubwira ababivuga bararaba bajanjaguye. Ariko twebwe nuko tubibona. Gusa twebwe icyo dusaba, ntibujye mbivanye ku mutima. Icyo dusaba, abantu bagomba kubaha ikiremwamuntu muri kariya karere. Ntabwo iyi ngiyi rero dushobora kubyemera. Niba abantu bagomba guhaguruka ngo bafate n'intwaro kuko tutegana ubwiza ukuri, bigomba gufatwa. Kubera ko ntabwo twagomba kwicara gutyo ngo turebere ngo amahanga azatutabara. Amahanga se yatabaye bane? Uriya muperezida w'umunyekongo wamushyizeho, wamubwiye ngo bafatanye. Umunyatumva politike cyangwa se ibyo bita jeho politike tugezemo, ntibishoboka. Imyaka ibaye 28 dupfa, dupfusha, twibwa. Ntabwo rero iki kigomba guhagarara. U Rwanda byo tuzarwana, ibyo sinzi umuntu wazabihagarika. Harimo agasuzuguro kenshi.
Niba koko ibyo muvuga ariko bimeze, mutekereza ko ari iyihe mpamvu yabitumye zitangira kuraswa ubu ngubu kandi zari zimaze imyaka irenga 25?
Yewe bwo numva usa n'ushaka kunyinga, nawe urabaza ibyose. Wowe uriyibagiza ko perezida Kagame n'uwo munyekongo ntabwo siko bari bavuze ngo Uganda ndetse n'Uburundi ngo buzafatanye u Rwanda n'ibindi kindi gihugu kugira ngo na Tanzania hasi abandi baranze. Kagame n'ubu niwe wahagurutse yumvikanye n'uwo muperezida mushya utagira icyo yumva mu bibazo by'igihugu cye. Ntabwo atangiye ubu ngubu ngira ngo usubize ikibazo cyawe. Ntabwo atangiye ubu ngubu, we yumva hose yahafata akikorera uko ashatse. Ariko ntabwo bigishoboka. Sinzi niba yumva radiyo yanyu, ariko ntabwo bigishoboka. Ndakubwiza ukuri.
None muzakora iki bwana Twagiramungu? Kuko ni ibihugu bibiri. Niba ibyo muvuga ariko bimeze, muzabigenza gute kugira ngo muhagarike ibyo bintu?
Tuzabigenza uko nababigenza. Nyunda se bafite ntabwo yari yakugira uruganda rwo kuzicura. Tuzabwira Abanyarwanda ko udashobora gupfanga ibimunyo. Niba banarwana ni ukugira ngo bazajya iwabo. Ese bako baje barwana byagiwe? Ariko ibintu biratangaje. Umuntu abanyamahanga bamugira igihangange. Ikibazo rero reka nkubwize ukuri, amahanga cyane iyo lomi yataye igihugu cyacu ku buryo bwinshi kuva muri 1994 kugeza magingo aya. Ntabwo rero twebwe niba lomi itashoboye gukemura icyo kibazo, ibyo bihugu ngo bitanga ibihugu by'amahanga cyane bimwe biriyavu ni konseyi dufite mu nama ngo bizane amahoro. Niba badashoboye kubikora tuzabyikorera. Ntabwo twakomeza tubyizera ko n'abanyarwanda bagomba kunyumva. Ntabwo bishoboka ko tubabaja tukaba n'abantu bo kwicwa ni ihembwa cyangwa se ngizi nyamaswa zishaka ibishoboka.